nḓila dza maḓo dzi thavhani. U fariswa hanga u bva ngafhi, uri ndi vhe vho muthu tshitshavhani. Ndi teyo to zwi itisa hani? Ndi vhone tshifhaṱuwo tshavho, ndi ḽe na tshilalelo tshavho, ndi lalame shangoni ḽavho, ndi elelwe na ḓuvha ḽavho. Ndi zwone vha teyo rendi, ndi zwone vha teyo lupi, kha ri vha fhe dzi thendo.
Amba wari ndi nne, ndi chedzane.